Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
He kōna e ipurangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Whakarongo ake au ki te tangi a te manu a te tūi, 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 tūia. Tūia i runga, tūia i raro, tūia i roto, tūia i waho. Kārongo te pō, kārongo te ao. Kei ngā mata, kei ngā taringa, e are are mai nei ki tēnei pāpāhotanga. O tātou, e kia nei ko whakamaori, tēnei te mihi kia kūtou. Anei anō mātou, kai whakamaori, anaha, anipiki. Me au ana hoki, Shay, e raru nei, i te ao i te pō,
tēnā ora,
koutou.
Kia ora,
ehoa.
Kia ora.
Kia ora, ehoa.
Hoi anō, ehoa mā, he kaupapa whakangahau tā tātou i tēnei pāpāhotanga o tātou. Before I get into our kaupapa, before we start to get into the whakamaori, he ha ngā momo kiriata pai ki a kūrua? Ka ngā kiriata e kaha whae ana e koe. You know, mēnā ko moe ngā tamariki anaha. Well, actually, no, me oho tonu ngā tamariki. Mōhio anau. Oi anō, e anā momo kiriata pai kia kōrua?
Ko tētehi waku tino, ko Braveheart.
Oh, yes.
Mai rāno,
yes.
Mai rāno. Pai kiau te hitoria. Raue kiau te hitoria.
E anki ngā kōrero, ahua koretake ngā hitoria o tērā kiriata, kaore e hāngai.
He wano.
You know, a lot of those battles did not look like that.
Apocalypto.
I am in that boat as well. What we're actually saying is we like the genre of Mel Gibson movies.
Oh, actually, yes.
You know?
Rawe.
Apocalypto, yeah. Braveheart, Patriot, a lot of gruesome killing.
Yeah. Paikyo e rā momo. Kamutu, anything Denzelsen. Aman.
Tika, tika.
And tetehi atu taha. Te taha hā te kēhi nei.
Aye.
I like black comedy. Love it. You know, back in the day, you know, like the likes of Friday, e rā momo, Paikau e rā momo, e tau noi hoa i taku Māori. Hei, hewa no, Kevin Hart. Paikau e Kevin Hart.
Tika.
He pai hoki ki ngā action.
Aye.
E rā momo, kiriata. Hoi anō, he ringatohu paki pūmeka ahau.
Yes.
Nā reira, Ngā movies ka ako i te tangata i tētahi hitori, penei te apokalipto, era momo, paikiau, Gangs of New York, paikiau.
Ooh, paikiau, Gangs of New York,
The Wolf on Wall Street, ngā mea Leonardo, pai, nā te mea ka ako au i te momo o tētahi tangata, ne? Pai e nā momo kiriata ki au, ngā paki pūmeka pai ki au. Ai. Hoi anō, ietahi wā ka hōhā hau ki ngā paki pūmeka, nā te mea, he ringatohu au, nā reira ka āta te tiro ahau, pai tēnei, hea i whiriwhiri ai te ringatohu i tēnei.
Tēnei momo.
Ha iwa wāhi ai, tērā wahanga, pai tērā piki tia. Ai.
A koe?
He penei i a kōrua, he tino pai ki au ngā apokalipto. I te mea, apokalipto, ka te tira ki tērā ka whakāra o he Māori ngā iwi nei, ne? Horakauhu. Whawhai, ringa ki te ringa. Oma, ērā tu āhuranga. Hoi anō, kia tīmata pia tātou ki te kuhu ki ruto i te wairua whakamaori. mā tēnei pia tātou e whakahāngai, ne? Mā tēnei pia tātou e tīmata, ne? Hei whakamōhio noiho kia kūtou. Ko otike ia mātou e nei whakamaori katoa. We've done these translations and we've arrived here ready to go. Well, that's the plan anyway.
I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
Mīharo tērā. Koe nei tētahi aku tino kiriata. Me pono ahau. Ia rua marama pea. Ka mātaki anō au te kiriata nei. E whakawhenua anō i ahau. Ia pai e taku kōrero i ngā rārangi. Taku whakateikani au anō. I te mea, you know, kei ro pēnei aia he tangata, kōhuru tangata ahau.
Tāua e hoa.
Kowai.
Ngā tangata kei oku moemoe ai. Tāi au te mahi pērā, you know. Hoi anō, pēo kūra whakaro mō tēnei whakamaoritanga. Anipiki?
Kia, he uaua, nā te mea, he māma te reo Pākehā, ne? Engari, ko ngā whakaro roto, ne? E harai te mea he hohonu, he hangai. Ne, nā reira, e kaore pea e tika ana kia āta whakaniko ki te reo Māori. Ne, kia kuhu atu he kupu whakarite rānei. Nā te mea he kōrero hangai. Koeira pea te mea i, ai, koeira pea te āhua i uaua ai kia au.
Kia ora.
Nei au e whakawāna i toku reo i tēnei mai. Ai.
I au e te tiro nei e whakarongo nei ki tēnei kōrero. A te kaumātua nei, i te whakaro ake au ki taku whakamaoritanga me nā ai rānei me whakamaori noa, me nā me whakauru e au, aku kare aroto hei pāpa. Mēnā ko taku tamāhine te kaupapa o tēnei nā ka tino tū aku pihi nei. Ko pīrangi hoki au ki te kōhuru tangata. Nō reira, kāri tino uaua kia hau nei. Engari, koeira ngā huarahi e rua i whakarohi ai e au.
He pērā hoki ki au, harai te mea i uaua ra wātū tēnei ki au, te whaka Māori. Ko te mea ke, hea te huarahi, hei whai māku. Yeah. I te mea māku ki a tātou, he rere ke ra wātū i te mea kei te kōre, kātahi anoia ka mutu te kōrero ki tana tamāhine. Me te ki ake, ko ake nei ka kawhakina koe.
Ai.
I te mea, e whakapai anau, ko pēnei hoki ia ki etahi atu.
I roto i
tana umanga, ne? Nō reira, harai te mea he tuatahitanga tēnei māma. Nō reira, kua me tana mōhio. Kei te whakarongo te tangata nei ki ahau.
Ai.
Heaha aku kōrero. He pai. Nō reira, apihea tā tātou karawhiu. Tētahi rārangi, me pērā?
Ai, pai noho. Nā te mea i whakamaori tātou
i te katoa.
Ai. Nā reira, he orite ki a tātou katoa, ne?
Nō reira, tuatutu mai, ne? Me te rapia te karawhiu. Tētahi rārangi. Nō reira, ki a koe te tuatahi. Amaha, I don't know who you are. I don't know what you want.
Kā reau i te mōhio ki a koe. Kā reau ki au i te mōhio ki o taku, ne?
Anipiki?
Kā reau i te mōhio ko wai koe. Kā reho ki au i te mōhio hea hamau.
Te aroa i au ko wai koe. Hea haraini tāu na whai.
Tai tō reo hoki, Cass.
If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Ama?
Ki te hia pūtea, karagau noiho i ae, he pūkenga ahurei ōku.
I don't want to follow that.
Let's go. Come on, Anipiki. Ae.
Okay. Mēnei hiahi ana koe ki te moni, anei ahu e me ana kāre aku moni, he oi, he pūkenga motuhake ōku.
Ahua pērā ana tōku, koe anō. Tāku? Tōku. Tāku?
Nā te me he plural, ōku.
Ōku. Ahua pērā ana ōku. Ahua pērā ana ōku.
Oh, tāku. Tāku. Tāku he.
Ai, ai, ai.
I pēnei tāku. Te koro koe mō ngā pūkeng o te tamata.
Right, 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 right. Anei tāku. Me he tau whiti tāu e whai ana. Māku ki ā koe. Hore kaua ko mone. E rangi he taonga anō ōku. Arā, he pūkenga motuhake.
Nice. Ai. Nice, e hoa.
Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you.
Okay, better just make sure that I'm on. Okay, there we go. He pūkenga I riro ai iau I taku umanga I ngā taumaha. He pūkenga ēnei e tau ai iau te pōhuirangi ki te hunga pēnā I ā koe.
Oh,
what?
Pōhuirangi. I that messed me up too. Nightmare for people like you, eh?
Same. Mine doesn't even make sense, but hoi anō.
Yes. Okay, anipiki māku te pākea. Here we go. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you.
He pūkenga kua roa keau e whakangungu ana. He pūkenga ka whakatangata I au hei moe papa mou. Ki a koe rānei.
Yeah, I get the atahu e tērā, but the moe papa, eh?
Yeah.
Yes, ka pai, ka pai. Mautaku pākea?
Okay. kua he
skills.
Te oro otaku reo, ne?
Okay.
Te wano, skills I've acquired. See, can't.
Get away.
Skills I've acquired over a long. Ah, my one, my.
Okay, ka ngana, ka ngana. Nā, he rere ki nga te mehe roa wahine, hoi anō.
Get away.
Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you.
He pūkenga kua ātakohia e au, nōku I taku umanga roa. He pūkenga whakaweti I te momo pene I a koe. Mm.
Koera te wairua, ne? Ai, hoi anā, taihua I ngā kōrero.
If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you.
Ki te tukuna e koe, taku ta māhine I nā ia tonu nei, ka ea I ko nā. Ka rewe kimi I a koe. Ka rewe whai I a koe.
Ani piki?
Mena ka tuku koe I taku ta māhine I tēnei wā nei, ka mātua I tēnā. E kore rawa au e rapa I a koe, e kore rawa au e aru I a koe.
Yeah, ahuari te tōku. O tāku. Damn, keep missing it up.
I nā tukua e koe taku ta māhine, ka ea I tērā, hoi nā ano. E kore au e rapu I a koe, e kore au e aru I a koe.
Pai.
Okay.
Wānei, anei.
Koenei te tino, koenei te tino, ne? But if you don't, I will look for you. I will find you, and I will kill you.
Te hiki o te reo, kazi. Koe a kei a koe.
All right, got a viewer, Chief.
I te whakaroa ke au ki te kupu, ki te whakamahinga o te heoi I konei.
Ai.
And nā te mea I puta hoki I ae te kupu, but
yes.
He wano, heoi, ki te kore, ka ki te au I a koe. Ā, ki reira koe e tūtaki ai ki te hākui tārehe o te pō nui.
Oh, well.
Hine nui te pō, tātā tawe e kororo nei.
Okay, do you want me to read out yours?
Yeah, Anipiki? Well, because e rua.
Okay. You did two. Okay, here we go. But if you don't, I will look for you. I will find you, and I will kill you.
Okay. Heoi, ki te kore. Ka whai au I a koe. Ka kite a koe e au. Ka mate koe I au. Koera te mea tōtai.
Okay.
Te mea tō e rua. Mo te rārangi whakamutunga, and I will kill you, ne?
Mm-hmm.
I will find you and I will kill you. Ka kite a koe e au, hei kai mataku ahi.
Right. Tino ori te tāku. But I went very literal on this.
Ah, hai. Marama.
Just to bring it home, eh? I wanted to be ka mama kia rongo koe. I read, hoi, ki te kore, ka kimihia koe e au, ka kite a koe e au, a ka kohurungi a koe e au.
Okay, mm.
And I will kill you.
Koera, ne, nā, koera I ki ai, ne. te mama o te reo Pākehā. Engari, ko te intention ne, I will kill you.
Ai.
Me anei au
blunt.
I have got on ka patu. Oh, that's not that too weak.
Yeah.
Ka mate koe.
Ai. Koeira, ai, because it's just so, like, calm. Like,
yeah.
Truth. I tino paenkia anaha tō meara kihera. Pō huirangi. Skills that make me a nightmare for people like you. God, he pūkenga e nei e tau ai. E tau ai I au te pō huirangi ki te hunga pēnei a koe.
Ko te kupu huirangi, he kupu e whakatinana nei te kupu Pākehā unsettled, eh? To give you an unsettled night. Engari, e rua pia ngā taha o tērā. Nā te mea, ko tātou, ka mate te he o te whānau, e tau ai te pō huirangi ki runga ki a tātou, ne? Koeira, i roto i tērā, tērā horopaki, ka tukuna tēnei momo kōroro ki te whānau pani, te kirimate, ne? E rangiru ai, te whakaaro, e rehu ai, te titiro.
Pōkeo?
Pōkeo, he kapua pōuri tērā, ne? Nō re, e rua. Ne, e rua te pōkeo, me te kapua pōuri.
E rangi te pō huirangi he tū ātu o tērā.
Āke ne pia, e rei te mea.
Neck level.
Āke ne
pia. E whakarangirua, ne? I te tangata?
Ōkua, inai ka kararu noiho te tangata. I te pō, unsettled, kāre tau.
Right.
Yeah, kāre tau. Nō reira, koe rāpea te wā o te moepapa. Nō reira, koe rā noiho te whakaaro i toku ake ai i taku hirikapo.
Yeah, ki au, kāori e i te kōrero mo te moepapa.
Kei
te kōrero kē ia i te mea he pūkenga
ona.
Nui ona.
Ai.
Kāori ia e wehe, like...
Yeah.
Ka piri, pēnei te mā i runga i te raihi. Nō reira, aha ko pēhea, ka ūtonu ia ki tāna e whainei, anā, ko ia tērā. Koenei au i tīpoko i te whakaweti, but yeah, i marama ki ara, hea tēne, moi papa.
Yeah.
Me pono ahau i mua, like 10 minutes ago.
Kōrero, guys.
I te ahua roa ake, i te pēnei oku, te kōrero, te rerenga kōrero rā, he taonga anō kei oku ringa, but then I was like, ahua embellished na wapea tērā.
Kei te pai, so i a koe e tuwhera ana tēnei kaupapa.
Ai.
Ne? Ka tahi au ka kite i wareware iau te tahi wahanga. Ko te wahanga rā, I will not look for you. I will not pursue. Ka rewi ki te i tēnā. Ia e whakamaori ana.
Right.
Kia tai mai ki tēnei wānei. Nā reira, koenau e patopato ana i taku rurohi ko ia kōrua ko anaha e kōrero ana me taku, kia ora.
Taufiti e hoa?
Taufiti, ransom, ne? I te mea... I can't remember whether or not that was the kupu for ransom or whether koeira exchange, koeira te ransom, he exchange. Kei te tuku moni ahau, e pai ei tō tuku mai i taku te mahine o i tana te mahine. I te oranga o te tahi, ne?
Rau e hua.
I whakaro au, kāre whakaitia ana, kia whai mai he hangu, o kia whai atu te hangu i te kite. In order to do something, te rā momo ki te.
Okay.
You're like, no, girl. No, girl, you made that up.
Mana kua hea.
Hoi anō, e hoki ki tō meara, e rua, e toru ngā ifs, ne?
Ai, he maha ki ngā me toru nei.
Ai.
Engari, ko te ki te kia hau, ko te mena kia mena rāne.
Mena.
Kei te pai, ko te ina. Ko te ina noiho ne, karakau he tohu tō.
Karakau he tohu tō?
Ina, like ina, there it is, kind of thing, or here it is.
Ina.
Engari
ina, tukua, ina.
Ina, ina if and when
yes.
You let my daughter go.
Yes.
Hey.
Yes.
Engari, me nā, he ahua whānui tērā pēnei tā mātou kupu, mehe mea. Me he mea ka tukuna taku ta māhine, me nā ka tukuna taku ta māhine. I roto I te hi atu iwi he mena noiho e tarikau
tohutohuni.
Take reo wā iwi noiho tērā. He tino kia hau nei, he whānui te me nā, te me nā me te me he mea, ka tāia pea aha kua te horopaki, ko te kite e tino hanga ina ki ngā tūmahi. Ki te haere koe ki te taone, hokona he prāwane.
If you go to town,
yeah,
buy
yeah.
a breed.
No reira, he verb tērā. Mm. E tino hanga ina ki ngā verb, ki ngā tūmahi. Ki te kore koe haere, koeira te tauaro, ne? Te whakatau. Te whakakahoretanga. Ki te kore koe haere ki te taone, kwau kē ka haere.
Ai.
Ina if and when something happens.
Ai.
Ne? Nā reira. Yeah.
Mo te whakamahinga o tērā te ina, hei if and when. He ture, he pātai tēnei, he ture mo te āhua o te whakamahi I te ina, ne, kia kawa, e tika ana kia kawa e whai te ka I te ina, ina ka?
Ki tāku mga kai te pai, kai te pai noiho. Ina, ka, ina, yeah.
True.
Yeah.
Okay, so how to whakamāramatunga mo te ina?
Oh, if and when.
Ai.
No reira, I roto I tērā, kei te ki te kaumātua nei, if and when you let my daughter go.
Yes.
Mm. Hey, no reira, ka, engari, ki tāku mōhio, kāri e te tino mōhio.
Mēnā,
ka tukuna e rāta. Yeah, yes. Ka tukuna e rāta.
So, kite would be better.
Yep. Kia hau nei.
Okay. Paia all right. Changing.
Because mena he whānui rawa. Mm. He āhua orite ki te if and when I tēnei.
Oh, he. Ki taku mōhio he whānui noiho.
Nā reira, mena yeah. he kia hāngai.
Ia, ki te haere koe ki te taone, mehe mea koe ka haere ki te taone. Mena koe ka haere ki te taone rāne.
Ka pai.
Ia.
Hākui tāne he. Hā tērā?
He kupu tauri te noiho te tāre.
Inenui te pō?
Oh, kā te tāre he ko te kūrehe.
How did
Wrinkly.
Oh.
Wrinkly. Yeah. No reira,
no reira
it sounds much nicer and yeah. Hākui, he kui, yeah.
Aye.
Yeah, so the wrinkled matriarch of the great knight.
Hine nui te pō.
Aye. Mm. Yeah, so ka tūtaki ia kia hine nui te pō.
Cheer.
Mm.
And pēha te pūkenga ahure oku.
Oh, pūkenga he significant, unique.
Ah, unique. Ahure.
Mm. Yeah, unique.
Mm. Tika. Nō reira, kei konei e kite ana kōurua I te kupu no te Urban Dictionary, hei whaka Māori mā tātou. E te whānau, e hoki ana, koe nei te āhua, whakakapi I tēnei wānanga o tātou. Ka tiki noa I tētahi kupu tauhou kia mātou. Nā tēnei kupu, o enei kupu, no te Urban Dictionary tauhou ra wātu. Mm. Me ngā, etahi wā, me whakamārama hau I te whakamāramatanga.
Mm.
Nō reira, anei te kupu mō tēnei rā, no te Urban Dictionary, nā te Urban Dictionary, no te Urban Dictionary.
Yeah, no roto.
No roto I te Urban Dictionary. Big hat, no cattle. Someone who presents themselves as a person of great importance, but whose actual credentials are questionable. Ne, e no reira, anei te whakamāramatanga.
Mm-hmm.
Just ignore that fool Matt and his BS history lectures. He's a big hat with no cattle. He āhua ko te tauira e kei te puta. I roto I tōku hinengaro ni, e nui pūwhāwha, ne? Ahako tō nui he nui pūwhāwha.
Hea te pūwha, nui pūwhāwha.
Hollow tree, ne? Ahako tō rahi, ko pirau a roto.
Bro, pai tēnā.
E rangi kāo e kōrero ana te, āhua.
Ai.
E rangi e whakaro ana mo te mātenga, mo te ūpongo, ūpoko e pene me te poihau, ne? Big hat, no kero. Ana, ahako tō
nui pūwhāwha. E hangai tonu, ne? Someone...
I reckon they tērā mo tētahi tangata kei te ki, you know, I'm the toughest guy here, but...
Big hat, no cattle.
Hmm, tika. Tētahi tangata e kaha te kōrero puruhete.
Koi ai.
Ai, e mahara nau. Āhua hanga, harati mea koe nei te whakamaoritanga o tēnei. E rangi kātahi anoa, Rob Ruha. Nō roto I ngā wiki ko pahimua ke nei kā whakairi I tētahi kōrero, hei tāna he kianga tai rāwhiti tēnei. No he tō moho. Pui! You don't know.
he nui ana ki waha, ne, ki te koe i tana Instagram.
Ai, ahua, i tērā wā, ahua, nui ana whakairinga.
Ai.
Hoi anō, big hat, no cattle. Hea tau, anaha? Ko mutu tō tuhituhi, no reira, te hangane kua rite koe?
I te mohana tātou, moho ana. Mohi ona tātou ki ngā kupu me ngā tini kupu taurite, synonym. Ka mutu kua mohi o whānui hea te kupu rūkahu, rūpahu rānei. Engari, tērā te he atu ko te tahupera. Tahupera, heri te tonu, eru-erua. Tahupera rau.
Tahupera rau.
Yeah, tahupera rau. So, one of many lies.
Ooh.
One of many lies. A deception. He synonym noiho te, ka tāia e au te ki rūkahu rau.
He tangata tahupera rau tērā.
Yeah.
Nō reira, te whakamāramatanga Pākehā nei, just ignore that full Matt and his BS history lectures, his big hat with no cattle. Hei aha māu tērā tangata a Matt me ama kauhau Hitoria. He tangata tahupera rau ke ia.
Nice.
How about that fucking Māori off the cuff?
Woo! Oh, nice.
Woo! Tahupere.
Tahupera.
Tahupera.
Tahupera rau.
Ai, anipiki hea tāu.
He maroke.
Ai.
He maroke. Hoi anō i te whakaaro au. Nā anō pia tēnei whakaawe. E hara i te mako koe. Engari, i te whakaaro ki te iho poraurehe.
Iho poraurehe.
Ai,
ne, whakamāramahia mai.
Ko te paraure he trivial, questionable, te rā momo.
Ai.
Ne ana, ko te iho te iho matua o te tahi āhuatanga. Nā reira, he tangata iho paraure he. Nā reira,
at the core of it, you don't know.
Ai, ai.
Nothing maroke about that at all.
Iho paraure he, pai tērā ki au.
He kounga tērā.
Engari, pai ake ki au te tahupera rau.
Tahupera rau. Well, there you go, e te whānau, tahupera rau. Ei? Ai.
Ka pai, kua rua ki a koe ana.
Ai, kei muri na wātu ahau. Kei raro e putu ana. Hoi anō, tēnā kourua i a kourua whakamaori, tēnā tātou, pai tā tātou tākaro, me ngā kupu Liam Neeson.
Ai.
Ai. Hea te whakamaori a pōpō, e aua. Hoi anō, good luck. Nō reina, kua mātua i konei e tātou mā, e mihi ana ki a koutou, ko te mano ko nui, kua whai akoranga, kua whai pukenga anō koutou, i roto i ene mahi a mātou. Nō reina, tēnā koutou, tēnā tātou.
Kia ora. Kia ora.
You've been listening to Whaka Māori, hosted by Shay Milne, Dr. Anaha Heaney and Anipiki Tuari. Liam Neeson's spine-tingling monologue in this episode is from the 2008 movie Taken. Whaka Māori can be found on the RNZ website, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio or wherever you find your podcasts.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.